Kuuda lilaaɓe suura ɗiɗi aaya cappanɗe nayi e go'o yaaki cappanɗe nayi e joweeɗiɗi. Kawtal kooliiɓe Yeesu arande en. Fuu jaɓuɓe ko Biturus wi'i ɓe ngaɗana baptisma. Nyalnde nden haade yimɓe 3,000 ɓeydi nder kawtal kooliiɓe Yeesu. Ɓe ngaɗi ka tokkuki ekkitinol lilaaɓe e ɓe cumpootira e ɓe nyaamda e ɓe ngaada do'aare. Kulol nangi koo moye ngam Allah e waɗa alaamaaji kayɗiniiɗi ɗuɗɗi daga juuɗe lilaaɓe. Fuu kooliiɓe Yeesu e kawti hoore e ɓe cennda fuu ko ɓe ngoodi hakkunde maɓɓe. Ɓe coori gese maɓɓe e ko ɓe ngoodi. Ɓe cenndani koo moye fuu ko haani ngam muuɗum. Koo ndeye nyalnde e ɓe kawrita nder wuro ceniingo. E ɓe nyaamda nder gure maɓɓe e ɓerɗe laɓɗe e welwelo mango e ɓe manta Allah. Yimɓe fuu e ngiɗi ɓe. Koo ndeye nyalnde bo joomiraawo e ɓeydana ɓe tuubooɓe. Nder aayaaje ɗe njannguɗen to gaɗa, en nani yimɓe nanɓe waaju Biturus ɓe paami ko o wi'i. Sey ɓe ƴami Biturus en ɓe mbi'i, banndiraaɓe, ɗume min ngaɗata? Biturus wi'i ɓe, sey ɓe tuuba diga hakke maɓɓe ɓe koolo annabi Iisaa ɓe ngaɗane baptisma ngam ɓe keɓa kisndam e yaafuya hakke maɓɓe. Aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o bo, en nani fuu jaɓuɓe ko Biturus wi'i ɓe ngaɗana baptisma kollayɗum alaama tuubol maɓɓe e hoolaare maɓɓe dow annabi Iisaa woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Ɗum bo hebbini fuu shiri Allah e nyumo muuɗum ngo lildoyki ruuhu muuɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa. Ngam daliila ɗum Allah lildoyi ruuhu muuɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa woni ngam o hokka ɓe bawɗe ɓe ngaajina habaru belɗum ɓe mbangina laawol Allah ngol o sirii ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke e kiita maako garay ka nyalnde jaango. Barka hoolaaki annabi Iisaa. Hanjum waɗi ruuhu Allah joomiraawo hokki tokkuɓe annabi Iisaa bawɗe metuki nder ɗemɗe feere-feere ngam koo moye gonɗo ɗon fuu nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemɗe mu'en. Yimɓe ɓen bo nani ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata, ɓe mbi'i, ɓe e metooɓe naaɓe galiilanko'en, nden no ɗum waɗi koo moye nder meeɗen e nana ko ɓe mbi'ata nder ɗemngal muuɗum? Ɓe fuu fii ɗum hayɗini ɓe. Ɓe mbi'i, no ɗum waɗi koo moye nder meeɗen e nana ko ɓe mbi'ata nder ɗemngal muuɗum? En nani cerel ngel Allah joomiraawo jippinoyi ruuhu muuɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa. Yimɓe ngaroyi diga leyɗe feere-feere e leyol feere-feere e leyɗe meeɗen ɗe Afirka haa maa e laarabanko'en. Fuu bo ɓe nani tokkuɓe annabi Iisaa e meta nder ɗemɗe maɓɓe. E ɓe mbangina kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah joomiraawo waɗi ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Daliila ɗum ruuhu Allah joomiraawo hokki tokkuɓe annabi Iisaa bawɗe metuki nder ɗemɗe feere-feere woni ngam koo moye gonɗo ɗon fuu nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemɗe mu'en, naa sey to ɓe ƴami goɗɗo um ɗume ɓe mbi'ata. Ngam Allah joomiraawo e yiɗi fuu ɓii aadama faama ko o wi'ata dow kuuɗe maako mawɗe mawɗe ɗe o waɗi ngam hisnuki ɓii aadama. Barka annabi Iisaa. Allah joomiraawo e yiɗi koo moye ɓii aadama faama laawol muuɗum ngol kisndam diga hakke e kiita muuɗum garay ka nyalnde jaango. Barka annabi Iisaa. Ɗum woni daliila ko Allah jippinoyi ruuhu muuɗum hokki tokkuɓe annabi Iisaa bawɗe ɓe meti nder ɗemɗe feere-feere ngam fuu kawrituɓe ɗon nana ko Allah joomiraawo wi'ata ɗum nder ɗemngal muuɗum. Hanjum waɗi hannde deftere seniinde waato wolde Allah waylitaama nder ɗemɗe feere-feere ngam koongole lenyol jannga wolde Allah nder ɗemngal muuɗum faama ko Allah joomiraawo wi'ata ɗum nder ɗemngal muuɗum. hanjum wadi hande deftere seninde wato walde alla wailitama der demgal fulfulde en ni bo janga en nana ko alla jomirawo wi'ata en der demgal meden gam to dum jangi walde alla der ibraniyan kore ko greek ko latin wato emde de dum fuddirno winduki deftere seninde nafu nanta ko dum wi'ata ko boto e dum janga walde alla der wodere ko turanci nafu nanta ko dum wi'ata ko to e dum janga walde alla der arabre nafu nanta ko dum wi'ata hanjum wadi hande deftere seninde wato walde alla e wailite der demde fere fere gam dum wartana bi adama koydum famuki ko alla wi'ata der walde mudum bandirawo am a fami dalila ko alla jomirawo hokki tokkube annabi isa bawde metuki der demde fere fere bandirawo am a fami ko nanta der walde alla do a jabi ko alla wi'ata ma der walde mudum do en nani gada biturus famtini yimbe ben don be jabi ko biturus wiibe be koli annabi isa mo alla liloy gam hisnuki be diga hakke mabbe be gadana baptisma aya chapande nay ego wi fu jabu be ko biturus wi be gadana baptisma e nyande den haade yimbe dubutati beydi der kautal koli be yesu do e holla en yimbe dudbe pami waju biturus benjabi ko biturus wiibe be tabbitini lalle alla jomirawo huwi kuude mawde mawde gam hisnuki be diga hakke mabbe e kita mudum garayka e lawol annabi isa benjabi be tubi be gadana baptisma yimbe koliibe yesu warti kisnobe diga hakke mabbe e kita alla garayka nyande jango e nani be gadi yimbe ujineje tati ko dubu tati dum e holla en in yimbe dudbe jabube waju biturus nyannan aya chapande nay e didi be gadi ka tokkuki ekitino lilabe e be chumpotira e be nyamda e be ngada doari do e wanginana en iri jonde tokkube annabi isa arande en der jonde tokkube annabi isa nde hande e jango en nani e be ngada fi nai fi arande jumoni be ngadi ka tokkuki ekitino lilabe maana fuko lilabe tokkube annabi isa mbibe e be ngada dum annabi isa ko yesu almasihu wadi dubi tati e ekkitina lilabe mudum gam e kuwa kugal mako gada wala don to en jangi der matiu sura chapande didi e jowe tati aya bo sappo e jowe nai yaki chapande didi nde annabi isa wari so aki tondou o umri lilabe mako wiki njahe ngartiron fulanyi duniyaru tokkubeyam gada non be baptisma der inde alla nyako mo dow e biddo e ruhu alla on ekitinabe be tokka ko dume ko bimi on gadon do e holla en lilabe annabi isa e gada ko umribe gam en nani e be ekitina fu ko libe annabi isa ko ekitinibe bononno wi be gada ko libe annabi isa bo kambe ma ebe tokka fu ko be ekkitina bononno annabi isa umri gam ayare den wiido be ngadi ka tokkuki ekkitino lilabe fi didabum ko tokkube annabi isa arande en ngadi ka waduki woni ebe chumpotira maana ebe ngondi ko ngele sharil ebe kaurita yeso jomirawe kongele sharil ebe chumpotira e wodi sumpo welgo e endam e yidde hakkunde mabbe. Fi tatabum dum tokkube annabi Isa arande en gadi ka waduki woni e be nyamda nder sumpo mabbe e be kawrita be nyamda nyamdu wiyere go nyamuki nyamdu do na nyamduki nyamdu wiyere go tanno dum wowi amma e be gada ko annabi Isa umri be gada sharen nyamuki nyamdu gam siptarki e maide mako dow gafangal gam hisnuki bi adama diga hakki wato nder nyamuki nyamdu mabbe e be gada ko annabi Isa wi be gada gam be siptora e maide mako dow gafangal gam hisnuki be diga hakki to en jangi Matthew sura chapande didi e jawego aya bo chapande didi e jawego yaki chapande didi e jawetati e Luka sura chapande didi aya sappo e jawe didi yaki sappo e jawe nai en nana ko annabi Isa wi tokkube mo be gada ka waduki gam siptorki e maide mako dow gafangal gam hisniki bi adama diga hakki aya jaden bi e be der nyamuki nyamdu sai Yesu hocci brodi yetti Allah o sendi dum o hocci tokkube mo o wi njabe dum nyamun dum dum bandu am don ma o hocci jardugel ndiyam inabojam o yetti Allah o hocci bedam o wi njare on fu gam dam kanjam woni ijam am tabbitinaidam alkawal Allah dufetedam gam yimbe dudbe gam yafaneki hakki ngade ka waduki non gam siptorkiyam burodi e jaram dan annabi Isa hocci tokkube mo do be nyama be jara gam siptorki e maide mako dow gafangal gam hisniki bi adama diga hakki e wi e kiritari jomirawo do annabi Isa umri tokkube mo be gada ka waduki non gam siptorki mo wato gam siptorki e maide mako dow gafangal gam hisniki be diga hakki gam o wi be do burodi dum dum misalu bandu mako torretendu dow gafangal den jaram dam bo misalu igam mako tabbitinai dam alkawal Allah dufete dam gam yafanaki bibbe adama hakki hanjum wadi e dum noddira linjila alkawal kesal gam Allah tabbitiningal nder igam annabi Isa den attawra e defte annabo en e jabura e noddire alkawal kidngal gam Allah jomirawo tabbitiningal e lawal igam dabbaji amma alkawal kesal Allah jomirawo tabbitiningal e igam annabi Isa hanjum wadi annabi Isa umri tokkube mo do be gada ka nyamuki burodi dum e jaram da'am gam siptorki e maide mako dow gafangal gam hisnuki bi adama diga hakke do to janguden en nani tokkube annabi Isa e be nyamda nyamdu den e be gada nonno annabi Isa umri be gam siptorki e maide mako dow gafangal gam hakke mabbe annabi Isa hutiri burodi e ndiyam inabojam gam e jamanu mako kanjum woni nyamdu mabbe non ma hande sumpo kautal tokkube annabi Isa e kutira ko be nyamata e ko be jarata be nyama kiltari jomirawo gam tokkuki umrore annabi Isa dum bo e wade e lawol koyngol gam na koto e dum hebata burodi e ndiyam inabojam misalu enen fulbe to en der ladde to kebeten burodi gam non en bawa e kutire nyamdu meden nyiri e ndiyam ko chobbal e kosam ko biradam na se lalle to en dabbitoyi burodi amma en bawa e kutire nyamdu nyameten der wuro meden gaden nonno annabi Isa umri en gam siftorki e maide mako dow gafangal gam hisniki en diga hakkeji meden. Gam non do to janguden en nani tokkube annabi Isa e nyamda nyamdu den e be gada nonno annabi Isa umri be gam siftorki e maide mako dow gafangal gam hakke mabbe. Fi nayabum dum tokkube annabi Isa arande en gadi ka waduki woni e be gada do'are maana to be kawriti der sumpo mabbe e be gada do'are e be do'o gam Allah jomirawo sembidina be der holare mabbe kugal gal o hokki be e be do'o gam lenyol mabbe e bandirabe mabbe don ma e be do'o gam leydi mabbe gam Allah hokka be jodinde jam. Aya chapande nai etati. Kulon nangi komwe, gam Allah e wada alamaji kaidi nidi, ruti daga jude lilabe. Lalle seko wala, Allah jomirao e huwa kude kaidi nidi, daga jude lilabe mudu. Ebe njamdi sina benjamda, ebe bo ummina maebe diga maide. Gam non, kulon nangi komwe, gam fi kaidi nidi undung Allah huwa tanderi mappi. Aya chapande nai e nai. Fuko libe Yesu, kauti hori, epe chenda fuko bengodi hakunde mape. To, e holla en, nder sumpo kautal tokkube annabi Isa arande en, e wodi kautal hori, e wodi yidde hakunde mape, e wodi ennam hakunde mape. Wala maunitari, wala fero tirol. Bengarti bo iyalu go'o. Ko bengondi fu, wala bi'o kanum jay gam hore mu'um. Mardo haja fu hu tiraydum. Aya chapande nai e jowi dawiti wiki. Be chori gese mabbe e ko bengodi. Be chendani ko mo e mabbe fu ko hani gam mu'um. To e tabbiti nana en. E wodi yidde e yurumende hakkunde mabbe. Endam mabbe e yidde mabbe na e hondu kotan. Amma ebe kolla dum e jairi nder kude mabbe. Gam do en nani, hama ebe chora gese mabbe, e fuko be ngondi, gam be mballindira. Ebe kokka komo e dede bukata mudum, kobo ko omari haje. Misalu, muwala nyamdu, edum hokka dum nyamdu. Muwala kolte, edum hokka dum kolte. Gam be ngida, bengia goddo nder mabbe e torro bengadu du umbo nder yidde diga nder berde mabbe. Aya chapande nai e jawego wi konde e nyalde e be kawrita nder wuro cheningo. Maana wuro cheningo do un wigere to dum mauninta Allah. Misalu julirde ko chochi. Gam non do e holla en tokkube annabi Isa arande en konde nyalde e be kawrita nder wuro cheningo gam be maunina Allah be ngada do'are. Dum e holla en no be kokkiri ko e mabbe e be maunina Allah jomirawo e berde mabbe fu e shembe mabbe fu e yonki mabbe fu e be ngodi tinare diga nder berde mabbe gam mauninki Allah. Gam konde nyalde e be kawrita be sumpotira be teddina Allah jomirawo. Bandirabe am enen tokkube annabi Isa hani ekkitoden diga tokkube annabi Isa arande en. En nani do konde nyalde e be kawrita to wuro cheningo gam be teddina Allah jomirawo. Na umbo enen hande diga nyande alal se nyande alal kawreten gam sumpo kambe nanon be ngadi. Amma konde nyande be kawrita be sumpotira be maunina Allah jomirawo be ngada do'are. Amma enen hande diga yontore se yontore kaito hanjum wadi endam ku meden lugga hanjum wadi hande nder kautal tokkube annabi Isa yidde meden indiga honduko tan. E wodi yidde hore e maunitare. Komo e hore mudum tan andi. Amma tokkube annabi Isa arande en e be famana komo e be ballotira e be kauti ko e be garti ko. Kaito hande nder kautal tokkube annabi Isa wala kautal hore nde gonga. Komo e habbi nyuma mudum kallungo. Gam non hani ngailitoden tokken lawol ngol tokkube annabi Isa arande en tokki be maunini Allah. Ayare nde nyamri Yeso e wiwki e be nyamda nder gure mabbe e berde labde e welwelo mangu e be manta Allah. Dum e holla en nder berde mabbe e wodi seyo e welwelo mangu. Gam wala nafika ku hakkunde mabbe. Goddo duritata ko goddo. Goddo tokkanta goddo debbo. Goddo wujjanta goddo. Goddo fewanta goddo. E be ngada jonde gonga e adilaku. Ko be ngadata e be ngada dum der gonga e adilaku e kulol Allah. Amma kaito hande nder kautal tokkube annabi Isa e wodi shia adilaku e shia kulol Allah. E dum don bo diga ardibe ko modibbe har e tokkube. Kaito na non tokkube annabi Isa arande en jodori. Aya chapande na ye jowedi diwi. Yimbe fu e ngidibe. Konde nyalde bo jomirawo e beedana be tubobe. Lallese ko wala. Iri jonde tokkube annabi Isa arande en fodi hakkillo yimbe taribe be. Wato iri jonde kautal tokkube annabi Isa arande en e sumpo mabbe e ngendam mabbe e gikku mabbe fodi hakkillo yimbe ha yimbe e chando ko e ngada sha'awa iri jonde mabbe. Gam der jonde mabbe nafikaku wala. Shia gonga wala, yidde hore wala, maunitare wala, ebe jodi jodinde jam hakkunde mabbe. Berde mabbe kevi seyo e welwelo. Gam non, yimbe natto ander sumpongon. Gam reirde ayare den wii, konde nyalnde, jomirawe dautana betubobe. Ebe uda, gam ume. Gam iri jonde mabbe welnani Allah jomirawo bernde. Gam e be ngada ko Allah jomirawo yidi. Gam non Allah e dawtana be tuboobe. Wato yimbe e kolo annabi Isa mo Allah liloy gam hisniki be diga hakke. Yimbe e tabbitina wiki lalle annabi Isa mlilado Allah mo Allah liloy gam hisniki duniyaru diga hakke. Gam non ebe kolomo do hanko woni kisnobe diga hakke mabbe e kita Allah garay ka nyalde jango. Be tabbitini ko Allah wi dum gonga. Be tabbitini Allah huwi kugal mudum gam hisnuki be diga hakke. Bandirabe am en nani do iri ngendam ko jonde tokkube annabi Isa arande en dum fi beldum. Njonde labndi. Hama yimbe e ngada sha'awa iri jonde mabbe. Se jamen ko emeden hande enen tokkube annabi Isa. En tokka ko annabi Isa ekitini en der wolde mudum. Bononno tokkube mo arande en gadi. Ko njendam meden. Ko jonde meden. Fottidi edum tokkube annabi Isa arande en. Ngendam meden ko jonde meden ko jikku meden e fodo wa yimbe ko lo annabi Isa woni kisnobe. Jonde meden e fodo wa yimbe to annabi Isa ko jonde meden enen tokkube annabi Isa hande e tarfa yimbe diga annabi Isa. bandiraabe am sey nyumen dow ɗum. Mo'inen to haani mo'inen, gam gaɗen ko Allah joomiraawo yiɗi. Gam non ɗo'o to janguɗen wartani en bo daaroggal, haani ndaaren gam gi'en iri joonde tokkuɓe annabi Iisaa arande'en, ekkitooɗen diga maɓɓe. Mo'inen iri joonde meeɗen gam belnanen Allah joomiraawo ɓernde, gam gaɗen ko Allah joomiraawo yiɗi. Mo'inen joonde meeɗen gam nde fottida deydey e nde tokkuɓe annabi Iisaa arande'en. E non joonde meeɗen ko ngeendam meeɗen teddinta innde Allah joomiraawo. Gam non bandiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Iisaa hannde, sey ndaaren daarroggal tokkuɓe annabi Iisaa arande'en gam mo'inen joonde meeɗen, jooɗooɗen joonde iri nde Allah joomiraawo yiɗi. Allah joomiraawo wallitoo en. Allah joomiraawo ɗawtana en faamu wolde muuɗum. Amin.